Bilizi baby tabo kweto olola Uganda yatu basabi enkoze saa teknolojia yongero kutumbulua mbuli nteka teka ya government kisoboze semi limu okwangu wenyo. Bano mchivine Kibatabachi Institute of Certified Public Accountants of Uganda basi nzi dentewe msinkano yukubaganya birozo kungeri government jaino kudukanya amwe milimu nebategeza anti obuta tambula bulungi na obuta tumbula teknolojia chigenda kuze bienfu na emabega olwaba kwa sibovu na nzi wawenja ulobuta manyacha kukola. Maiko Kizitonga musomesa ku ssettendekero Makerere ategeezezza nti okubaganya ebirowoozo ku nkola y'ebitongole kugenda kuyamba nnyo mu kutaakiriza okufiirwa ensimbi gavumenti kweyitamu olw'abantu abeeyagaliza bokka.
The recommendations simply are picked from the discussion. As you see, somebody comes and delivers their paper, people ask questions, and in all such discussion we shall conceive whatever comes out of that, and those are the recommendations that we shall be relaying. So it's an output from this particular event, from this particular conference, that we shall share with the government and all ministries.
Ye Charles Lutimba avunanyizibwa ku mutindo gw'ababalirizi b'ebitabo agambye nti omulamwa gw'okutumbula enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti gugenda kuyamba kinene mu kumanyisa gavumenti ebisoomooza mu nkulaakulana okulaba nga Uganda etereeza mu nkola y'emirimu.
Bafunanga obudde ne bakubaganya ebirowoozo ku ngeri gavumenti gy'erina okuddukanyamu emirimu w'engeri eggwanga lino gy'erina okukuzibwamu. Era bw'otunuulira ku biki ebiteeseddwako oba ebigenda okuteesebwako, tunuulidde pulogulaamu za gavumenti nga NDP4 kwanaganya y'emirimu eyaabo ababayigizi b'ebitabo n'engeri y'okukozesaamu tekinologiya kulaba nga tutumbula eggwanga lyaffe lino.
Charles Lutimba asabye gavumenti ya Uganda eyongera okwekenneenya ebbago ly'etteeka erirungamya obwetengereze bwa Uganda eryayisiddwa paalamenti okufuuka etteeka lyagambye nti lijjuddemu obukokoliko obuyitirivu obungi nga tekiwa Uganda mwagaanya kulaakulana bulungi.
Mujjukire ebitongole nga 64 byawa endowooza yaabyo ku bbago. Baatugamba nti bw'ebyo ebyawa endowooza abaawa endowooza zaabwe kwaliko ndowooza nga bitongole bibiri ebyali biriwagira, abasinga baali tebaliwagira. Naye paalamenti kubanga yaweebwa olukusa n'obuvunaanyizibwa obw'okubaga amateeka yo yayisizza ati yalisizza etteeka. Era nga ba accountant naffe tugamba nti waliwo ebirumira byandeetaaza okukyusibwamu ebyo ebbago.